arkaya abar ada ka adaye inay yahay uga we anaku arwaho anjeel ku qabo arhani magaline galat iyo abale anaku arwaho anjeel ku qabo arhani magaline galat iyo abale afiftadi horete akaysigeed awaye arannadigo arkaya abar adaka adaye inay yahay ugawe arannadigo arkaya abar adaka adaye inay yahay ugawe
wa eriyadi ali shin abdi ali taje lahanki iyo muusiki artan
iyo waliba codki macaanaa ee yaasiin
awada u omane adaydeye arintenina odaye idano lehene awada u omane adaydeye arintenina odaye afiftadi horete akaysigeed awaye go arkaya abar adaka adaye inay yahay ugawe arannadigo arkaya abar adaka adaye